Jamani, hepa. Yeah. Ah, Watoto na nato Mini gundi Wanangongea ngora Mida ya bundi CEO chapo ni check tuwa tuna hundi Paul make a dugu Timu ya ushindi I'm free Ndo mana na mzuka mkali Razmo pagawe kukanyu mbamoja na mnyama mkali I smoke weed Na shot za pombe kali Alafu na suza na bia usingizi shwari Kupa babaki Wa usini visa njo ugongewe Uko chimbo wifi usikuwa giza njo ungolewe Chemical ale niko mabada chale Story ni mabu ila akele ni male Mkishaka kwenye biti moja hamna nani mkali Ukimchawia mkali unaribu mziki mkali Twende na mama political connect ufike mbali Aya mambo ya kuchikuwa sites ni kwa city kali I'm free Media free Nishaka tie interview ya BBC Ukitaka kukata drugs kata kwanza PPT Chochote utopata yes ukijo kwangu Utopewa na chotaka but sex kwangu na pewa free Mana tuna enjoy wote so lazima to do Tunaweza tukalala wote kala fiki tu Uwengine ni kama mandonga wanabonga tu Naweza kusema mchongo umechonga kumia na longa tu Yes I'm free I mean free Kitani free nyumbani free Kazini free Game free Club free Yes I'm free Maison free Element free Kidimbwi free Tunaweza kuteka meza we Tukimbia bili Yes tunaingia free but tunatumia mamili Unaweza kupata chochote free But not my Be free. I'm free. 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 Free.